Hey yo, DJ Michael.
What is your pass?
Allow me to introduce my boy. Dummy D's in the pew pew. Tonga Burundi me. Demu yende. Jebolo kila maisha.
Uri mwime bondi chola machomo. Uri mwime bondi chola machomo. Ndiyanda kubai abafana bamujomo. Uri mwime bondi chola machomo. Uri mwime bondi chola machomo. Ndiyanda kubai abafana bamujomo.
Uri mwime bondi chola machomo. Uri mwime bondi chola machomo. Ndiyanda kubai abafana bamujomo. Uri mwime bondi chola machomo.
Chorai machogo, bafana mundi chilili, mujabi mazoko. Mati muli muhi uyango wati uchipoko. Nebuka gale mbliji lengu wako tanta moga. Gula ntombe kumanza gori sasa muna. Tubelege toba jende gubatwa moga. So, kusili lago tele ya mwecha piti. Punchline afoko ili very sweet. Ngati wa hizo nda mwanandi we mfriti. Asunga busi putwa inda setoba jende. Igulo shama bus mojito ngandi setwinda. Tatubali sema hete mzori bonene.
Uri mwime bondi chola machogo ndiyanda kubai abafana bamujomo. Uri mwime bondi chola machogo. Uri mwime bondi chola machogo ndiyanda kubai abafana bamujomo.
Uri mwime bondi chola machogo. Uri mwime bondi chola machogo ndiyanda kubai abafana bamujomo. Uri mwime bondi chola machogo. Uri mwime bondi chola machogo ndiyanda kubai abafana bamujomo.
Kitu vina woi viva visa mutu. Kasi wai na mule tera ichichi huku. Kuti niva unze bonze panaba mutu. Bamugola ibu gogo kutugira. Sebo kutitu mwambile ino hintu halubira. Mwihari wago hebo nguleza wabili. Hebu jita mwalubi ya mugu heba pili. Kodi bete mewonda mena jiresu. Hebu jita mwalubi ya njebo nova kwesu. Ejite mwujita njebo ngama sobera. Mwihari utu hala tulele teku mulebega. Alo mwamile zainga wakulelega.
Uri mwime bondi chola machogo. Uri mwime bondi chola machogo. Ndiyanda kubai abafana bamujomo. Uri mwime bondi chola machogo. Uri mwime bondi chola machogo. Ndiyanda kubai abafana bamujomo.
Uri mwime bondi chola machogo. Uri mwime bondi chola machogo. Ndiyanda kubai abafana bamujomo. Uri mwime bondi chola machogo. Uri mwime bondi chola machogo. Ndiyanda kubai abafana bamujomo.
It's your boy Tommy G, CK, but she wins. Tonga pull right still.
Tonga music.com.
JC. Hey, it's DJ Bonda Rubona.